ɓiɓɓe leydi bene rewɓe worɓe no watta ko tawe nyaw coronavirus raɓaka nokkuje meɗen en acce golliren joƴe geete looten juuɗe e haatare ndiyan laaɓuɗam wakkati fuu aw golliren lekki goduki alcool ten ɗojjan aw ten ɗilan nun accen ɗojjen ma ɗilen ndere soɓɓunu men aw golliren mushuwa acciten hokkontigo juuɗe banji banji accen ndu ɓattontigo no fakkiri fuu accen golliren gineji gatanteɗi lekki kisinan ɓendi nyaw coronavirus accen bo eru nayi ɓawo muɗum gatten goɗɗi accen bo takkoɗen sera himɓe to ɗum latani en doole pamano e hoore muɗum laati nu pamano e banniraɓe muɗum bo ngam majjum nder jaɓɓago nyawde coronavirus accen gollen golle geete golliren ƴoyre jon annal en to laatike a yi goɗɗo mo a hoolaki de nyawde coronavirus nan de leydi men bene a wawan noddi lambaji ɗiɗoɗe lamba arandiya jeenayi e joyi tati e jeego'o go'o e go'o banji e jeeɗiɗi lamba ɗiɗaɓa kan joyi e go'o banji e ɗiɗi banji ɓeydum banji banji gatton banji kadi lamba tataɓa kan joyi e go'o banji e nayi banji e nayi lamba tataɓa kan joyi e go'o banji e nayi banji gatton banji banji cakitorɗum banji en kaɓɓe anniya kisinen kuye meɗen kisinen bo wondaɓe meɗen nyawde coronavirus.